change mazo kuchinoga Echigambo change mazo chikuwa Olugendo lwangendu tuse wano Olusigadde kandu tambule nawe Ebisenge byomutima gwange mbigudde wone Ebisumuluzo bibyo nkuwadde Esala yobulamu gwange sigadde mu kukumagana pake mviringa mviri Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Newaddeyo kuba nawe buli mbeera mukwano Oh yeah Oh yeah Oh 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 yeah Sibimanyi ebyo nti obate kulwana Ne mukwano gwange olyanjulira Kale ne bwe nyiga nze muli nsonyiwa Kuba tuli bantu si bamalayika Enguudo z'obulamu bwange ntereezeza Otambulire muwegazanye Ekyapa ky'omutima gwange mpandiseemu Erinnya lyo nkuwadde okitwale Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Newaddeyo kuba nawe buli mbeera mukwano Naye tonefulira Nga tolaba nze nkwagadde nnyo tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Newaddeyo kuba nawe mbeera mukwano Kyokka nno bambi Tuvudde kw'ebyo Laba nsiimye nnyo kubanga boolese bangi abalala Ze ninga wangu ddakalulu Sikyenyoma onyambye nnyo Kyokka tonefulira Tonefuna bambi Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonji wanga Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Tonswaza bambi Newaddeyo kuba nawe buli mbeera mukwano Tonefulira Tonefulira nze Nga tolaba nze nkwagadde nnyo Tonji wanga bambi Obulamu bwange n'obwonona Newaddeyo kukwagala mungeri elematiza Tewekyanga bambi Newaddeyo kuba nawe buli mbeera mukwano Tewekyanga bambi Nze neswala Tewekyanga bambi Ate noswaza Nga nkwagadde Na 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 Kwagadde